Wimba. Okay, sawa sawa. Let's have Brother Emmanuel open us in prayer.
Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, tunasema ni asante. Ona umetupatia kipaji chako ambacho ni uzima wa milele, uzima ama uhai Mwenyezi Mungu. Tunafaa kutafakari juu ya siku ya leo, tutafakari ni kwa nini umetupatia siku nyingine katika maisha yetu. Tunafaa kuwa na huzuni ya kwamba sisi ni watenda dhambi na wewe ndio unaweza tuokoa peke yake. Tuweze kufahamu ya kwamba neno lako ni la maana ambalo linanawisha, linasafisha roho zetu, tunafanya tuwe wapya Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba neno ambalo tutasikia leo liweze kutujenga kiroho na kiafya, kimwili na kuweza kutukuza wewe siku ya mwisho. Naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo na kuamini.
It is so sweet to trust in Jesus. 1, 2, 3, begin.
It is so sweet to trust in Jesus.
Your seats. This morning we're going to read from Psalm 12. This is the word of the Lord. To the choir master, according to the Shemoneth, a psalm of David. Save, O Lord, for the godly one is gone, for the faithful have vanished from among the children of man. Everyone utters lies to his neighbor, with flattering lips and a double heart they speak. May the Lord cut off all flattering lips, the tongue that makes great boasts. Those who say, with our tongue we will prevail, our lips are with us. Who is master over us? Because the poor are plundered, because the needy groan, I will now arise, says the Lord. I will place him in the safety for which he longs. The words of the Lord are pure words, like silver refined in a furnace on the ground, purified seven times. You, O Lord, will keep them. You will guard us from this generation forever. On every side the wicked prowl, as vileness is exalted among the children of men.
Neno la Mungu, Bwana uokoe maana mcha Mungu amekoma. Maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Usemezana yasiyofaa kila mtu na mwenzie. Mwenye midomo kujipendekeza. Usemezana kwa mioyo ya unafiki. Bwana ataikataa midomo yote ya kujipendekeza, na ulimi unenao maneno ya kiburi. Waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji. Sasa nitasimama, asema Bwana. Nitamweka salama yeye anayenifonya. Maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa kalibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara saba. Wewe Bwana ndiye utakayetuhifadhi, utatulinda na kizazi hiki milele. Wasio haki utembea pande zote, ufisadi utatukuka kati ya wanadamu. Neno la Mungu.
True believers find themselves in the minority in this fallen world.
Wale ambao wanaamini neno la Mwenyezi Mungu wanapata kwamba wanaonekana kila mara ni kama wameshindwa.
Remember, the Bible tells us there are only two types of people in the world.
Kama tunafundisha na Biblia takatifu ni kwamba kuna aina mbili tu ya watu katika ulimwengu huu.
That is the righteous and the wicked.
Wale wanatenda haki na wale wanatenda maovu.
Those on the narrow path that leads to heaven, those on the broad path which leads to destruction, that is hell.
Wale ambao wamechagua njia nyembamba ambayo inaelekea mbinguni, ambao wale wamechagua njia rahisi ambayo ni pana ambayo inaelekea kuzimu.
And the ones on the narrow path, that is the righteous, they are very few.
Unajua kwamba wale ambao wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu wanatenda haki ni wachache.
And so they face a growing number of unbelievers who stand in opposition to righteousness.
Na ukweli ni kwamba wapinzani wao ambao wapendi ukweli na haki ni wengi, kwa sababu wanafurahia kuishi katika hali ya kutenda dhambi.
Unbelievers hate righteousness. They hate holiness. They hate the things of God.
Wale wanapenda mambo maovu, hawafurahii mambo matakatifu, hawafurahii mambo ya ukweli, kwa sababu hao wanafurahia kukaa katika dhambi na kutenda dhambi.
And if the righteous are to remain strong, they must call upon the Lord, not stand in their own strength.
Na kwa hivyo wale ambao wanaamini Mwenyezi Mungu na wana imani ndani ya Yesu Kristo, lazima wamtegemee Mungu kila mara kupitia kwa Yesu Kristo.
Because only God can give us the strength to stand against the wickedness of this world.
Kwa sababu Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ana uwezo wa kustahimili ile hali ya uovu ambayo inatendea wale ambao wanatenda haki.
And in Psalm 12, David recognize this very thing, though he lived thousands of years before us.
Na tunaona kwamba mfalme Daudi aliweza kugundua haya maneno mapema, hata kama ingawa aliishi miaka mingi kabla sisi kuja katika ulimwengu huu.
He lived in a society that at one time honored and loved the Lord.
Yeye alikuwa anaishi katika jamii ambayo ilikuwa wakati mmoja inamheshimu na inamtukuza Mwenyezi Mungu peke yake.
He lived in a society that at one time was built upon the laws of God.
Alikuwa anaishi katika jamii ambayo misingi yake yote ilikuwa inategemea Mwenyezi Mungu peke yake.
But at the time he wrote this psalm, he found that all of that was falling apart.
Lakini wakati alikuwa anaandika Zaburi 12, inaonekana kwamba katika nchi ya Israeli Wayahudi wengi walikuwa wametoweka na imani yao walikuwa wameelekeza mahali pengine.
And even in the nation of Israel, the godly were finding themselves to be in the minority.
Nuna kwamba katika inchi ya Wayahudi wakati ule unapata watu wengi walikuwa napata upinzani kali kwa sababu walikuwa namcha Mwenyezi Mungu.
So really the main idea from this psalm
na wazo kuwa madhamira katika Zaburi sura ya 12
is that when believers are surrounded and outnumbered by the wicked,
mara nyingi wale ambao wanaamini neno la Mwenyezi Mungu kama wamezingirwa na maadui wengi,
they should pray to God.
Jambo la busara ni kwamba lazima waweke imani yao yote ndani ya Mwenyezi Mungu.
Trusting in his promises and his protection.
Wakiamini ile tumaini na ahadi ambazo anatupatia sisi mara kwa mara.
His plans will prevail.
Unajua kwamba mipango ya Mwenyezi Mungu huwa inafaulu.
In the Proverbs we read there's no wisdom or insight or plan that can succeed against the Lord.
Katika kitabu cha Methali tunasoma ya kwamba hakuna hekima, hakuna mpango ambao unaweza timika bila neno la Mwenyezi Mungu kuwa ndani yake.
So the righteous should pray to God and trust that he is in control and that his plans will prevail.
Wale ambao wanatenda haki wawe na imani ndani ya Mwenyezi Mungu kwa sababu mipango ya Mwenyezi Mungu lazima ikamilike na huwa inafaulu.
Now in verses 1 and 2 we see David's predicament.
Tunaona katika mstari wa kwanza na pili tunaona hali ya masaibu ambayo mfalme Daudi anapitia.
He was living in a society that was increasing in its wickedness.
Tunaona kwamba alikuwa anaishi katika jamii ambayo uovu ilikuwa inazidi kuongezeka kila siku.
We find the world that we live in today to be a very similar place.
Vile vile tukiangalia ulimwengu ambao tunaishi sasa wakati kama huu tunaona kwamba watu wengi wanafurahia kuishi katika dhambi.
If you ever follow the news across the world, whether it's in Kenya, America, Great Britain, Europe, anywhere,
ukisikiza habari katika mitambo mbalimbali utapata ya kwamba watu katika nchi ya Kenya, Amerika ama nchi yoyote ambayo inapatikana hapo ulimwengu, watu wanafurahia kuishi katika nafasi ya kutenda dhambi.
You can get the sense that wickedness is prevailing in our world.
Kwa sababu inaonekana ni kama mtindo ambao unafaa katika ulimwengu ambao tunaishi ni ile hali ya kuishi katika ufisadi na kutenda maovu, kwa sababu inaonekana ni kama unafaulu.
That is a similar situation David found himself in thousands of years ago.
Na hiyo ndio hali ambayo tunaona mfalme Daudi alijipata akiwa anaishi katika hali hiyo wakati miaka elfu nyingi hapo nyuma.
And David cried out to the Lord.
Naona kwamba mfalme Daudi anamlilia Mwenyezi Mungu.
The Lord was his strong tower. He did not face these things in his own strength.
Mfalme Daudi alikuwa anajua kwamba Mwenyezi Mungu ndio ngome yake na ndio ngao yake, ndio maana alimlilia yeye.
And in verses 3 and 4 we saw David's petition, David asking the Lord to intervene.
Katika mstari wa 3 na 4 tunaona ile ombi ambayo mfalme Daudi anamwambia Mwenyezi Mungu akimlilia aweze kumsaidia.
It said in verse 3 that the wicked boast, with our tongue we will prevail.
Katika mstari wa 3 inanena ikisema kwamba Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza na ulimi unenao maneno ya kiburi.
And David says, may the Lord cut off all flattering lips.
Unaona mfalme Daudi anasema kwamba Bwana Mwenyezi Mungu aweze kukata ndimi zote ambazo zinajipendekeza.
David was asking God to intervene and to uphold his law.
Alikuwa anamlilia Mwenyezi Mungu aingilie kati ile hali ambayo alikuwa anapitia ili aweze kumuokoa yeye.
It seemed like the wicked were getting away with whatever they wanted to do.
Ilikuwa inamaanisha kwamba wale ambao wanatenda maovu walikuwa nafaulu katika hali ya ulimwengu.
But David knew the world belongs to God.
Lakini yeye mfalme Daudi, kulingana na mtazamo wake, kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, alikuwa anajua ulimwengu wote uko chini ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu.
And that God will intervene, that the wicked will not go unpunished.
Na alikuwa anajua kwamba kulingana na nia na makusudi ya Mwenyezi Mungu, mwishowe Mwenyezi Mungu atakuwa mtawala ama mfalme, kwa sababu yeye angeangamiza kila kitu.
And the same remains true today.
Na hiyo ni hali inapatikana siku hizi, hata siku ya leo ambayo tunaishi katika ulimwengu huu.
Nothing has changed.
Hakuna kitu kimebadilika.
In these thousands of years, nothing has changed.
Hii miaka yote imepita kwa tangu enzi wakati waliumba ulimwengu, hakuna kitu kimebadilika.
This is God's world.
Hii ni ulimwengu ambao mfalme na mwenye anatawala ni Mwenyezi Mungu.
God is in control, not man.
Mwenyezi Mungu ndiye ameshikilia ushukani na binadamu hana uwezo wowote.
And the wicked will not go unpunished.
Ndio kwamba wale ambao wanatenda maovu siku ya mwisho watahesabiwa haki.
Even if God's patience and long suffering and his plan means the wicked can prevail in this life,
hata kama kulingana mpango wa Mwenyezi Mungu ya kwamba kwa sasa wale ambao wanafanya maovu wanazidi kunawiri kulingana na macho ya binadamu hapo ulimwenguni, lakini siku ya mwisho watakuwa na hukumu ambayo itawaelekeza kuzimu.
They still face a day of judgment. Well, they will stand before God as each and every one of you will stand before God.
tujue kwamba kuna siku ya kiyama ambayo inakuja na kila mtu atasimama mbele ya kiti cha enzi na atahukumiwa kulingana na hesabu ya haki yake.
And the penalty for every sin will be paid.
Na ujue kwamba kila dhambi ambayo unatenda kuna hatia na kuna adhabu juu yake.
Now for the righteous,
na kwa wale ambao wanatenda haki,
that penalty was paid on the cross by our Savior Jesus Christ.
Na wale ambao wanatenda haki kupitia matendo ya Yesu Kristo msalabani, tunajua kwamba siku ya mwisho wewe utakuwa na Mwenyezi Mungu katika nafasi ambayo inatakikana.
But for the wicked who wanted to stand in their own strength and would never believe upon the Lord Jesus Christ,
kwa wale ambao hawaamini neno la Mwenyezi Mungu ama la Yesu Kristo, ni kwamba siku ya mwisho wataelekea kuzimu.
They will pay the penalty for all of their sin against a holy God in hell.
Na watapata adhabu ambayo wametenda kumpinga Mwenyezi Mungu na neno lake, ambao wataelekea kuzimu kuiteseka milele na milele.
A place where there is weeping and gnashing of teeth.
Hiyo ni sehemu ambayo kuna majonzi na kusaga meno.
A place where there is no more patience of God, there is only the wrath of God.
Na hiyo nafasi ya kuzimu hakuna subira ya Mwenyezi Mungu ama upendo wa Mwenyezi Mungu, huko utateseka kulingana na matendo yako.
Then in verses 5 and 6 we see David's protection.
Na tunaona katika mstari wa 5 na 6 vile ambavyo mfalme Daudi anaomba Mwenyezi Mungu amlinde.
Verse 5 says, because the poor are plundered, because the needy groan, I will now arise, says the Lord. I will place him in the safety for which he longs.
Unaona Mwenyezi Mungu anasema kwa ajili ya kuonewa kwa wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwa wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye anayefuonya.
David knows that the Lord will deal with all evil.
Kulingana na mfalme Daudi na imani yake, anajua kwamba siku ya mwisho Mwenyezi Mungu atakuwa mshindi.
Even though sometimes in this life it feels like, it can feel like evil is not being dealt with.
Mara nyingi katika maisha yetu, hata sisi vile tunapitia sasa, tunaona kwamba mara nyingi yule ambaye anatenda maovu anaonekana ni kama yeye anafanikiwa, lakini yule ambaye anatenda maneno ya haki ni kama anateseka sana.
But we can always turn to the Lord, knowing that the Lord will protect us, the Lord will keep us, the Lord will guide us, even though evil is all around us.
Lakini tunafaa kujua, tukiwa na imani ndani ya Yesu Kristo, tunajua kwamba Mwenyezi Mungu atatuhifadhi, atatuweka, na siku ya mwisho tutatukuzwa.
God will deal with all evil according to his perfect timing.
Na kulingana na maandiko matakatifu na ushuhuda wa Mwenyezi Mungu, ni kwamba siku ya mwisho kila dhambi ambayo inatendwa itapata adhabu yake, na kwa hivyo ndio maana Mwenyezi Mungu ni mwenye haki.
And according to his perfect plan.
Na kulingana na mpango wake ambao ni mpango mkamilifu, ya kwamba siku ya mwisho kutakuwa na hukumu.
Then in the final 2 verses of the psalm,
na tukiangalia mistari za mwisho mbili za Zaburi 12,
we see David's peace.
Tunaona vile ambavyo mfalme Daudi anapata amani kupitia kwa Mwenyezi Mungu.
Verse 7,
katika mstari wa 7,
says, you, O Lord, will keep them, you will guard us from this generation forever.
Akisema kwamba wewe Bwana ndiwe utakayetuhifadhi, utatulinda na kizazi hiki milele.
God has promised to protect his people as they face evil.
Tunajua kama Mwenyezi Mungu huwa abadiliki, kwa hivyo akikuahidi kitu lazima atimize.
And we can know this is true because we have the entire revelation of God in the Bible.
Hii ni ukweli kwa sababu ufunuo na ushuhuda wa Mwenyezi Mungu mwenyewe na pumzi yake inapatikana katika maandiko yake matakatifu.
When David lived, he only had parts of the Old Testament. He did not have the entire Bible.
Sisi tuna nafasi bora, lakini wakati wa mfalme Daudi alikuwa tuna sehemu kadhaa ya Biblia.
We now live in a time whereby God's revelation to us is complete.
Tunajua kwa sasa neno la Mwenyezi Mungu na ama ushuhuda wake yote imekamilika na yote inapatikana katika Biblia.
So where David knew of a savior that was to come, the Messiah.
Na tunaona kwamba mfalme Daudi katika agano la kale, yeye alikuwa anajua kwamba kutakuwa na mkombozi ambaye atakuja.
We now live in a time where we know the Savior has come, and that is the Lord Jesus Christ.
Lakini sasa sisi tumepata fahamu kupitia ushuhuda wa Mwenyezi Mungu kwamba yule ambaye mfalme Daudi alikuwa anatarajia yuko pamoja na sisi siku ya leo.
God has promised to protect his people as they face evil.
Na Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba atalinda wale wote ambao wanatenda haki.
And God has done exactly that in his son Jesus Christ.
Na kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupenda sisi sote sana, akatoa mwanao pekee ili atuweze kutuokoa sisi.
So that by faith in Jesus Christ alone,
kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo peke yake.
We are justified before God. We are not guilty of our sins.
Tunaweza hesabiwa wenye haki kwa sababu sisi tumeweka imani yetu ndani ya Yesu Kristo na alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu.
And we know there's a day coming, the last day, the day of judgment.
Na tunajua kwamba kuna siku ya kiyama ama siku ya hukumu ambayo inakuja na sisi tuhesabiwa wenye haki.
Where Jesus Christ will separate all people.
Na wakati hiyo ndio Yesu atatenga watu kulingana na vile ambavyo yeye anaamua.
As the shepherd separates the sheep and the goats.
Vile ambavyo mchungaji anatenga kondoo na mbuzi.
Christ will separate the wicked from the righteous.
Vile vile ndivyo itakuwa siku ya mwisho. Wale ambao wanatenda haki watatengwa na wale ambao wanatenda maovu.
Never to be together again.
Na unajua kwamba kutoka siku hiyo watu watakuwa katika sehemu tofauti milele na milele.
The wicked cast into the lake of fire, that is the second death, that is hell.
Unajua kwamba wale ambao wanatenda maovu wataelekea kuzimu ambao watateseka milele na milele.
And the righteous will enter into eternity in the presence of our Lord Jesus Christ in heaven.
Lakini wale walioweka imani yao ndani ya Yesu Kristo wataelekea mbinguni na wataishi katika ufalme wa Mwenyezi Mungu milele na milele.
This is the clear teaching of the word of God.
Na haya maneno yote yanapatikana katika Biblia takatifu.
And whether you accept it or not, it remains true.
Wewe ukikosa kuamini ama uamini, ujue kwamba hayo yote ni ukweli kwa sababu Mwenyezi Mungu anadhihirisha ukweli.
There's a day coming everyone will believe in Jesus and they will bow to him as king.
Kuna siku ambayo inakuja ambayo ni siku ya kiyama kwamba kila mtu ambaye atainama mbele yake na atamwamini kwa sababu atakuwa ametenda vile ambavyo aliahidi.
But for the wicked who refuse to do so in this life, it will be too late for them.
Lakini wale wanafurahia kuishi maisha ya ulimwengu na kutenda dhambi kwamba siku hiyo watajuta kwa sababu walikosa kuamini.
Maybe even some of you as you sit in this chapel every school day.
Na baadhi yetu mara kwa mara tumepata nafasi ya Mwenyezi Mungu kutupatia baraka ambayo ya kusikiza neno lake lakini hatuamini.
And you hear the preaching of the gospel of Jesus.
Na mara kwa mara tunasikia nguvu za Mwenyezi Mungu kupitia kwa injili ya Yesu Kristo.
And yet you reject, you roll your eyes, you just want this to be over, you're so bored.
Mara kwa mara tunaona kwamba wengi wetu tunaona kwamba hii ni kupoteza muda wetu, hatufurahi. Ni kitu ambayo ni cha muda tu lakini tunaendelea na maisha yetu ya kawaida.
And you continue to reject Jesus.
Lakini unazidi kukumkana Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu.
There's a day coming whereby you will learn that all of this was true.
Lakini ukweli ni kwamba kuna siku ambayo itakuja utajua kwamba Mwenyezi Mungu anadhihirisha ama anasimamia ukweli.
How I pray that you come to know these things in this life before it's too late.
Ingekuwa ombi letu bora kwamba sisi sote ya kwamba siku moja tutagundua ama tusijute baada ya kwamba hatukukosa hatukuamini neno la Mwenyezi Mungu.
Everyone stand, let's pray. Father God, how we thank you, Lord, for your gracious to us once again. The very fact that each one of us woke up this morning is another testimony to your graciousness, your patience in our lives, Lord. Every breath we take depends upon you. And you continue to sustain us. You continue to keep us alive, even though we sin against you every day. Lord, you're a good heavenly Father, and you even give us the gift of faith. You quicken us in our hearts. You take our hearts of stone, you give us hearts of flesh, so that we can believe these truths about your plan of redemption for the world. That you sent your Son to become sin on our behalf, so that in him we can have your righteousness. And Lord, how I pray for those among us who have not yet understood or seen or believe these things, Lord. If it be your will, how I pray that you will open their eyes, you will give them wisdom to understand. And I pray that for all of us, give us wisdom to understand more and more the truths of your word. And give us the power to live out these truths in our lives, Lord, as we seek to please you, to glorify your name for whatever days we have remaining in this life, looking forward to all eternity in your presence, Lord. So we give thanks to you in Jesus' name. Amen. Praise God from whom all blessings. blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Have a great day.